so di mo. Piscali, come on, you can nasari, waga chesimbali, chesimbali, me o fanya, vatari, kona ile pis moisa, ile pis ya ista, dali ni me shakita, mashuka ni me anika, ile pis a tic tac, pis ya kitata, lita, nayo ni me ikula, eni ni me tafuna, mifuko ni me shatuba, fawe. Cause I'm in the midst of handsome boy. You know Mr. Handsome boy. Handsome forever. Wanda vazi hali nikatai. Nipa egoni ya makimasai. Njuba sina matunzo, ila kwa stiti nime kwa mzozo. Eti dada teki ya najiona keki ya kirunja kapati nime tumba. Skata enye mnavaza duka, ila sa mkitoka mko no more. Handsome boy. Mindo Mr. Handsome boy. Me know Mr. Handsome boy. Me know Mr. Handsome boy. Me know Mr. Handsome boy.